musumba wange omusumba wanga nundira ddala anunda 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 Yesu ye musumba wange omusumba wanga nundira ddala Omusumba Yesu anunda mu bulamu bwange bwonna wadde nga ndi mu lugendo ankulembera sirina bukyanganywera Yesu ye musumba wange obulungi n'ekisa kye bibeera nange obulungi bw'omukama bwe bumpanirira sirikyakaminga w'oli Katonda wange kyenva nkwesiga gwe mukama w'abakama obulungi n'ekisa kyo bibeera nange obulungi bw'omukama bwe bumpanirira sirikyakaminga w'oli Katonda wange kyenva nkwesiga gwe mukama w'abakama obulungi n'ekisa kyo bibeera nange sibirungi byobinyiza mubaddemu okulwala n'okufiirwa wadde sitaani yalwana simutyanga Yesu wali kubanga yansuubiza nti alimpanguza obulungi bw'omukama bwe bumpanirira sirikyakaminga w'oli Katonda wange kyenva nkwesiga gwe mukama w'abakama obulungi n'ekisa kyo bibeera nange obulungi bw'omukama bwe bumpanirira sirikyakaminga w'oli Katonda wange kyenva nkwesiga gwe mukama w'abakama obulungi n'ekisa kyo bibeera nange
Sumba wali, onna kunne musanyu, omusumba wali.